ngā take o te tai tokeru.
Ngā mihi o te wā kia koutou katoa e whakarongo mai nei ki ngā kawenga pūrongo o te wā. Mai i te whare kōrero o te hiku o te ika, e haere ake nei ko ngā take o te tai tokerau mō tēnei haura. Nā wātea me te māngai pāho te pūtea tautoko. Ko ngā kaupapa matua mō te haura nei. Tuatahi ake, ko te oranga o te tangata, ko te wai. Nā reira, kai ā wai te mana o te wai Māori. Kā rua he hī koe ki Waitangi mō te hunga e hiahiana ki te tai atu. Hei whakamutu ake he kaupapa mō ngā rangatahi Māori kia whai wheako, kia whai pūkinga i roto i ngā mahi kaunihira ārohe. Ko te oranga o te tangata, ko te wai, nā reira, kai ā wai te mana o te wai Māori, ko i nei te take nui mō ngai Māori mō tēnei tau. Hei tā Dover Samuels, ko te hiahia mō te kāwanatanga ki te whakatū komihana hei tiakina i tō tātou wai. Engari, kia urite te nama o ngai Māori ki te nama o ngā Pākehā kei tēnei komihana. Anaia Dover Samuels, me ana kōrero.
Nā, i tēnei wā a te rā Waitangi o tō ngā rā e toru. Ko whakatako tene a te tai wero ki te premia, ara mai ki te whakat mai. Kei hea te kaunatanga e tūana mo tēnei kaupapa.
Ko ia te reo kōrero o Dover Samuels. He hī koe ki Waitangi, mō te hunga e hiahia ana ki te tai atu, ki te uru atu, ki tēnei kaupapa nui, o te hainatanga o te tiriti o Waitangi. Ka timata hei titahi o ngā rā o Pepere ki te reinga, ā ka tai ki ngā papa o Waitangi, hei te tua whā o ngā rā o Pepere. Anaia Ruben Taipari, kai whakahaere, me ana kōrero.
He koe mai te reinga Wairua ki Waitangi, ki te whakatīnana tō tātou, taonga ko tō tātou tiriti Waitangi i haenatia tērā taonga, tērā kawanata mō tātou ngā mokopona mena uri o ngā waka o inano te kaipapa tēnā ki te maimahara ngā toa kua hinga, maimahara ngā pīpuna ngā kaumātua, rātai mā, whina kupa mā, kei rungi ia hi koe.
He kaupapa mō ngā rangatahi Māori kia whai wheako, kia whai pūkenga i roto i ngā mahi kaunihira ārohe. Ko te kaupapa e karangahia nei, ko te tuia rangatahi Leadership Program. Hei ngā wiki e heke mai nei, toko rua o ngā rangatahi Māori mai te tai tokerau, ka whiriwhiria kia uru atu, kia whai tūranga ki tēnei huarahi mā tauranga. Nō reira e te iwi koia ngā take mō tēnei wā, mō te ruanga ake o ienei pakirehua, whakapā atu ki tō tātou whare kōrero, te hiku ira NZ. Ko te Aumihi Jones ahau, mō te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Mauri ora ki a koutou.
Anō reira e te motu, mā wāte reo, hei whakamārama.